Uno, lava tenis do, ver tenis idet.
Aie?
Kontani lavo.
Kontani lava.
Ah.
Waxaan uga dhigay 42 63 aqoonsi laakiin nafaqo nooga qaaday haydeen
aqoonsi ma garanaysaa dadka u furan isaa shamaarta taleefanada waan u furnaan ma aqoonsi ma wajinaba
may marka passwordkan ka bedelinay markaan u ballaarinay maaragtay aqoonsi ma ka qaadna
hayo walaal hadda kadib ma garanaysaa in bisku tafsanina sharma banay anaga laakiin anaga taleefanka maranti nala kaayne ma garanaysaa shalay qoladii kormeerka shalay maatay marka waxaan garan weynay ba sirti isaa
ma lambarada la inii keenay
sabaranjada anaga moqti
waxaan ni weydiin maxamed baan ni weydiin anaa ni ku soo celin walaal
hayo walaal hayo ma shaqo